Chanto kasoro maswahi mumitiani kisa kipato mewalimu mfumo gani wa kunywenda chongo bae na kanyanga melo chapa chapa unikazi anganga nganga menacho melalando
chunde chunde mami
sikupuke
sikupuke ujafunzo kwenu unyagoni
sikupuke
mama nani Chani furukushani wewe
kutafakari umenirabora nirabora